Kuala, Kuala. After Kuala, 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 Kuala.
Bunny beats.
Ah yeah, in a week we to Bali.
Tugenda kuchakala byonna tujja kubikola. Tugenda kusitula omulembe gw'ebimeme ya wamma bajja kutulaba. Skyralo penda peni na kapepa, mpandikira omulungi omukwano. Ene ebbaluwa gye mpandika si ya mukwano. Njagala kumanya nga bw'oli, bino we bigwa kutwala ku meri. Kwekuma biyite mu bulungi. Oh fire my dear.
Tini abana bao tuchekole. Zine nsonga zo zamani. Zamani nagenda ke wa mami. Ndabene kutati na sanga na boba nivu. Lwa nsonga ya mani basibira muoke. Mbate zichala wako. Okubira julio ya sigala sita. Siva njala munju. Nayenga
aye ino wigwe tubale.
Tubale,
baby.
After Kuala Tubale,
Tubale, darling.